Inhliziyo ithi mase kuthiwe uNkulunkulu ubengenza izinto zibelula kunokuyikho ey'mpilweni zethu. Mangase nje athi lungu aphuthume alethe usizo la esilidinga khona. Mase kuthiwe angase nje enze usuke wayithola udlala umdlalo ukuthi mangase nje kuthiwe kuba ukuthi lo mdlalo udlala ngoNkulunkulu. Angikubi ngele ngikwamukele ngosi nefresh ngengusibonelo BT wakangema ongomlomo kaBenedict weChristianity Works. Kwamnandi basiphinde sihlangane. UJesu washo futhi washo izinto eyisindayo, izinto engasichukuluza ukuzwa kwethu ngokwendlela. Njengalesikhathi ebizo wesifazane ngenjana ngenxa nje yokuthi wabe ngesiye umJuda. Ngoka Mark 7 verse 27 kuya ku-29. Kwathi masinyane owesifazane undodakazi yakhe encane nomoya ongcolileyo esezwile ngaye weza wayiphonsa phansi ngasey'nyaweni zakhe. Kepha owesifazane lo wayengumGreki engumSirofenike ngokuzalo. Wanxusa ukuba idemoni ndodakazini yakhe likhishwe. UJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala ngokuba akuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse injaneni. Kodwa waphendula wathi kuye, yebo Nkosi, kepha neinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Wayesethi kuye, ngenxa yalelo zwi, hamba ke, idemoni seliphumile ndodakazini yakho. Wayesemuka wayendlini yakhe, wafumana umntwana elele embhedeni, idemoni liphumile. Uma kuthi lamagama wathi nhla ngamehlo, kuzwakala kulumela lokho. Kodwa wayedlalisa ulimi la ngalamasiko abaJuda nabezizwe ayentelisana ngawo. Eyakhe inhloso kwabe kukuvivinya isikali sokuyimisela kokholo lwakhe lowesifazane. Okwathi nje uma ekhombisa ukuthi unokholo lweqiniso, kwaba sikhathi sinye aphulukisa ngaso indodakazi yakhe. Ngokwe-experience yami emlaleli, ngivame ukubona ukuthi ey'khathini zonke lakhona ehlola ukholo lwami engifaka esikalini ngawamamehlo ngiye ngizizwe ngimanhlembethwane, ngichukuluzekile, ngi-offended. Kodwa uthola ukuthi sonke leso sikhathi ngokwenhlakanipho yakhe, inhloso yakhe ubekhulisa ukholo lwami ukuze angibusise kumbe abusise abanye ngami kumbe mina nabo imbala. Ungachukuluzeki uma uNkulunkulu ehlola evivinya ukholo lwakho. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sothokoza ukuzwa kuwe okwakho cofocofo iWhatsApp kule nombolo yeWhatsApp 067 706 0077. Ngicela ukuyiphinda 067 706 0077. Inkosi mayigcine othandweni lwayo.